Mungu na malenga pamene mukudalitsa maiko ena akunja musapitirire kudalitsa dziko la Malawi ili likhale pempero life tonse
exclusive from malawichoose.com
mbiri safuta ngwazi Professor Bingwa Muthalika adali wakulu olotapita kunja nkhani yake ukaipeza utseka maso wako pogona mbiri yake ukairota uthawira kumayiko akutali mabuku akumeneko za masomphenya ake ukazikumana mbiri ya dziko lino ndi sanza wopanda malemu Professor Bingwa Muthalika ngwazi yachiwiri ya fuko la Nyasalandi chitsulo cha njanji nthetsa makani a nzungu katswiri anayankhulako mmodzi mwa atsogoleri athu padzana kuti vuto la Malawi ambiri ife sitichedwa kuyiwala koma lero pamene tikukumbukira mapwiya mu ulupale sindikulolani kuti muyiwale kuti mukangosamba nkulowa munsewu wachitipakaronga mwalowa mu ntchito za manja ake ndithu mukangopenya munthu akudumphadumpha musankhira kumasti dziwana ujowera jowera zipatso za mifuleni yathu kutalake akangoti ndi magwira ntchito ku nyumba ya malamulo dziwana amabindikira mu nyumba zomwe anamanga ndi luntha lake sanje sachitira akufa mbiri ilibe dastala kunena kwa achinyamata alero ngwazi Professor Lolani ntchito za manja anga zindichitira umboni acha anali dada anamangira kamuzo nyumba yogonamo kwa muyaya ya ulemu ukuti makuti chitsulo kulemekeza chitsulo chinzake sana mvele nzungu pomukaniza kuyambitsa fetereza wochipa anamuyambitsa njala yose balala ukuti makutcha kudziwa chomwe ukuchita potumbwa edzi anagawa ma ARV aulele imfa zodza ndi iyo redi kadi lakata uti mautcha utsogoleri wokonda anthu ngwazi Professor tiyende pamodzi ndi mtima umodzi acha sana ali saizi yanu ngwazi Professor Bingwa Muthalika uja sunga muyerekeze nditatsogoleri la mabungwe rongo panga phokoso mmawairesiti ngwazi Professor Beru suimba uli pakali yala acha mbewu yawo anasiya kupanga moti ndiunena pano sindingayiwale kuwawuza ananga kuti chinasesa mavoti chitipatu msanje chokha chokha ana amuna bambo zose ndege ndi matract a green belt zinasowetsedwa zija zinalithukuta lakulimbika mtima kwake akatundu bwana mayi anu achira kuchipatala chankhotakota kayankhata bewu achitira mu nyumba zomwe anamanga kudzera m'masomphenya ake ndale tazisiyani ufiti nsamatambe masana sanje sachitira akufa perekani ulemu kwa Professor Bingu Katakwe anagumula nyumba zose zomangidwa mosatsata malamulo kuthamangitsa mavenda munsewu kukana mathanyula kuliri kuveka madriver ndi makondakta ama minibus uniform ukuti makutcha kuswa kuswa tuutiro anathotha kazembe wa angerezi kukana kugwetsa mphamvu yakwacha kuliri kuopseza kuti athamangitsa ndi makampani togula foja foja ukweleratu mtengo ukuti makuti kusenda kusenda ish anawawuza polisi wakuba wamfuti shutitukiru mbava wose ti lakata uti mautcha utsogoleri wa chitetezo ngwazi Professor shutitukiru acha anali mfumu yakuswa kuswa ngwazi Professor uja monga ineso ankadziwa kuti apolisi ngofunikira osama waphweketsa ngwazi achiwiri acha anali makolo zofowoka mulamuliro wawo wosalephera mwana wokonzedwa papole kulili anthu otsogozedwa kuli chete pa 20 July pepani wolira pepani zola kuika zinalipodi anyamata achipani wozungulira ndi zikwanje mafuta shuga magetsi ndirama zakunja kusowa koma ndi ndani amene anabadwa mwamkazi alibe zofowoka ndi yankheni ulamuliro wa ngwazi Professor Bingwa Muthalika sunali wangero ngwazi Professor Bingwa Muthalika monga inuyo ndakazanuwonso anali ndi zofowoka zofowoka za ngwazi Professor Bingwa Muthalika zinali zochepa tikayerekeza ndi chake chitukuko komabe sitingazipeputse pepani wolira pepani ndelero pamene zilumika zapitapo chipezereni ufulu wozisaugitsa tokhawu nduti lero pamene amalawi ambiri akubadwabe kukula mpaka kufa mu mdima waumphawi wadzaoneni sitingayiwale Professor Bingwa Muthalika malemu limodzi ndi makosana ena amene anayesetsako kuyasa nyali mu mdima wathu achinamayi Anastasia Nsosa ndi mayi Ethero Muthalika malemu bwana Dr. Chifundo Kachali ndi bambo nyakwausiwausiwa malemu Zigo mojifaja chiri jose muna tijitira Malawi. Yaka niga ndakaturo ufotogo za zose zidugugo za ngwazi ya juwiri za jurugita. Oma ngatibali tsaje ninke ninkasese maule mkumpumulo wa bata. Ngatibali jichecho batse ninkacheche ba nyumba yotiriza ya bambu basamele uzu. Jitime jima ziwiga adiguya mazibo uma. Wazi Profesa Bingu wa Mutalika uja ankati kuunda. Wazi Profesa Bingu uja sitina mumvetsete. Wazi Profesa Bingu uja adali wakulu. Mbili, safuta.
And through the ages, I'll
exclusive from MalawiChoose.com, another one.